nadhani kuma hala biziko Ampina magongo kufumwa wasilawa Marata mpanda nyeku haiku.